Nchari mwaka dautinga Watena chane kumikolo jo
Nchari mwaka
wantingi Nisingo mkwano kwa
Lingifaye yote wakenda
Ejio mkwano kwe chani waliwe ya soka Lingifaye yote wakenda Ejio mkwano kwe chani waliwe ya soka Kuloseko Natumye ndarikyo mubaka simanyi wakutuseko Katina masimoga sala simanyi wakuchunga nyo Ah, sitelete chendieno Chimanyi chongyeo na ye sitelete Wendi wano wandeka wendieno
Talingifaye yote wakenda
Geji omu kwano kwe chani wakenda Jagala buli chance to using it to you get it go From the very first time I met you kwano nisalawo Na avali vane kwa nisavone nsichina zigalawo Sitelete zendjeno nganchi manyulieyo Genkawa kusimula we wanguze chejo Mkwano kwe chani waliwe ya soka Darling ifaye yote wakenda Gejio mkwano kwe chani waliwe ya soka Waliwe ya soka We chani we ya soka Waliwe ya soka We chani we ya soka
Find some small time kushedu yo Unteke kukula fumeni yo Mkwano ko imsana nechilo Katinsa kula nsiko
Nchari mwaka dautinga Watena chane kumikolo jo Nchari mwaka wantingi Misingo mkwano ko Nchari mwaka misingi Aka kisingi Nchari mwaka wantingi Misingo mkwano ko
Osh Entertainment.